waxaan rabaa oo keliya lambarkii aan ka diray lacagtiin laygu soo celiyo.
Waa lagugu celini, kuma diidani lambarka lacagta ka dirtay. Yeeli eber sagaal.
Lambarkaan lacagta ka diray waa eber sagaal 39
39
labaatan iyo shan waa kaun.
Mahadir 39 37 labaatan iyo shan
kaunkaasi
ankoonba ma laha already number shaqeynayaba.
Ma kaan ka diray baan anigu ku yeediyay kaan ka diray
lambarkan 39 37 44 soma. Lambarkaasi already ankoonba ma laha walaal. Lambarkaad ii qortay lambarka u diray lambarka ma ahaba. Taleefanka aad lacagta u dirtay waxa weeyaan eber 96 87 89 90 91 92 93 94 95 96 lambarka u diray lambarkaad u dirtay iyo lambarkaad sheegaysay isku mid ma ankoonka lambarkaad ku leedahay sheeg
lambarka u diray
lambarkaad ka dirtay sheeg horta
waa kaa 39 87 94 25 taa wey
labaatan iyo shan baa u dambeysa. Okay,
labaatan iyo afar kaasaan una 600 hadda uga diray
cabdillaahi somaha maxamed cali
ahuna wakaa
cabdillaahi maxamed cali shuk cabdillaahi ya lambarka aad u dirtay waa cabdi amriyaba yuusuf
umay halaga soo kii ay kolkii hore iga soo gashay
ha
kay kolkii hore kan 39 lambarka ay ka soo gashay lacagtu cabdi amriye weeye ana cabdullaahi maxamed buu ku soo diray
lacagta inaad dirtay ma sheegayay dad aan koonkaaga kama bixin lacagta ay kugu jirtaa
ani waxa igu soo diray cabdullaahi maxamed cali kaahin
ii dhaa lacagta adiga kugu jirtaa
asbal waayah maatirdoon
lacag kama bixin.